Super Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Shabani Galabuzi yebasiza banka ya Centenary olw'okuvaayo n'enteekateeka ezikulaakulanya bannayuganda omuli n'okutumbula ebyobulamu n'ebyenjigiriza ssaako ebyenfuna bya bannayuganda ekikyusizza obulamu bw'abantu. Bino Super Supreme Mufti Galabuzi abyogeredde ku hoteri Afrikana bw'abadde omugenyi omukulu ku mukolo banka ya Centenary kwesibululidde abayisiraamu.
Agade Centenary is a program ezikwatagana n'ebyobulamu, ezikwatagana n'amasomero okwesimba. Twekizimbira, twekiteekawo okwagaliza. Batulozezaako okukwatagana education. Olw'okubanga buli mwaka kibeerawo ekibagamba kiri mu woofiisi bwekiri, kigenda okugattako.
Dr. Grace Ssekakubonga yavunaanyizibwa ku Trent Technologies mu banka ya Centenary yebasizza bannayuganda olw'okubawagira era n'asaba abazadde abaluubirirwa abalina ekiruubirirwa mu by'okusomesa abaana baabwe beyune banka ya Centenary baweebwe looni zibayambe.
Tulina ebitongole ebirala nga Centenary Foundation ekwasaganya ensonga mu Twitter eza social corporate responsibility. Era tulina ne Centenary Technology Services oba mu Centenary era tubasaba okugenda mu maaso abasiraamu baffe aba Uganda ne bannayuganda mwenna okutwalira wamu okuba nti nno mutuwagira. Tubalindiridde okubawa obuweereza obw'enjawulo ezimu ku pulogulaamu zaffe ezibaninga essaawa zi 10:00.